ɗo e gari kan ɗon kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kala gwaddanta on kecciri humone hokka on habaru o aissa maddede e monde abdoulmoune foof ma abdoul
jamni wallete aissa habaruji ɗi e gaddanɗe hettinantoɓe en asoye fou
nder habaruji ɗi hannani men puɗɗoya e nder région agades to ɗum waɗani sukaɓe ummatore rewɓe gaɗoɓe fijoji hande bal ekkintinoje nder yewtere pindirlo meɗen men jeeha e nder gallure zender to men gaddata filla sukaɓe ummatore gomɓe no cotta nebban e sense gonɗan no natiroye e guyka hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji mumen ko coñinol ɓalli banniraw joni kuma en jeehe arlitte ton nder région agades ilako ɗum maɓɓe kominak sukaɓe ummatore gallure nden enda no tawda saɗormaji sanne misali gaɗoɓe lumako ka lumako maɓɓe fuu heeli
to aissa seydouni mbiyen ko hannden sukaɓe ummatore nde endan ni tampi fa puɗɗi ittude tammude fuu olivier assogoba wi yehi yewtido e woɓɓe maɓɓe ton enda nder banguere bagadad to enden huɓere arlitte sa kettinoɗen ko wadda firta e ɗengal fulfulde
ɗo nder gallure arlitte himɓe banguere bagadad kulle maɓɓe kewɗe fuu kominak ko endan wonno koɓe jahata ɓe kuntoma ɗum nenno maɓɓol kominakko o enda waddaniɓe caɗale sanne fudu konda sukaɓe ummatore adamu boubacar jangowo no endan mawɗo o wi o miili o naato kominak to enda o golla
ko campagne kominakko o maɓɓi nimɓe hewɓe no ɗon ɓe gala no gaɗa hunde no boniri fuu keɓirta goɗɗum ko ñamniniri koreji mumen
caggal saɗormaji hara gollal filla safareji maɓɓe du eɗum laatinoɓe caɗale sanne saabu ton wonno toɓe jahande ɓe cawrowo adamu boubacar
tolore ɗon e hoore mum nde a yehi sahana ceede kokkuɗa jaɓuɗa reesi a hatta safare tawi ɗum nden so a yehi nder loctorore kominake nen sa haali ko dañima no wiite ni jahato pharmacie on jaɓa safare no amma hannde sahne ɓurtiɗa jaɗa ley loctoroje wuroji ɗe
mohammed lamine o wi ko hani ni woni himɓe ballodira ba ɓeytode konnan keɓa ɓanto seeɗa kalay
se ko allah caɗale no ken ni e ɓeydade ko elanmi woni allah firtana kal lawol ɓattinde higira
bako tawada eɗum aadi keerol wonɓe no wurto ele gollal kominak ngal enɗan fuu hokkude ɗum en ceede ko ɗowtto ɗum en arlitɗo enɗan ko heewi e himɓe latinoɓe e hen wonno no wuuri fuu heɓan caɗale e dow fi maɓɓol nokkure nde enɗan
aissa fedde croix rouge leydi niger ni tati lewru juin hitande duuɓi ujunaɗiɗi e lasso e go o yaade nayi mayrum ni waɗani sukaɓe ummatore rewɓe waɗoɓe handball ton enɗan ni nder huɓere agades de enɗan ni ekkintinojo e kaden du ni fa hannden ko watta ɓe mbawa faabade bandiraɓe maɓɓe fadde ñoñuɓe ɓen enɗen warde en kettino ko Moussa Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde
gam batte wattude sembe e bawɗe sukaɓe rewɓe faɗɗoroɓe baaluje koyta hande bol ɗum kawra gaɗnagal ɗo andal heɓa ɓe balla hono maɓɓe jaango abdourahamani abdoullayi kawjiɗo fi kokkol habaruji fedde croix rouge duniat nani ko haal dow majjum
koro majjum woni e hantode ekkintinogol ɓe keɓa bawɗe nde bandiɓe nder lattolngol heeli noyi ɓe mbawi hoƴirde ɗum e hinnade ɗum fadde paabotoɓe no gara
kamɓe sukaɓe rewɓe koye maɓɓe ɓe mbi ɓe janguinama kuje kewɗe ko watta koɓe ballita himɓe
nder ekkintinoje gaɗaɗe balɗe ɗiɗɗe min ekkitike noye min mbawi waddande neɗɗo balla arana ka haaja de ni nawnake fadde paabotoɓe ɓen warde arande komin kaani waɗude woni darde nde fofango neɗɗo o no wara no haniri ɓerne makko du no golla ƴiƴan no heeɗora ɓannu makko denne komin ekkiti ɗum wallira neɗɗo faabo bannira e mum fadde ɓurɓe ñeñal ɓen warde
ɓe
gonanani sukaɓe rewɓe nogawe ɗiɗo laatiɓe ɗo konnan ƴoynani arlitte tirogérine kañum agadés commune ka en woni ko heɓi nde ɗo jande
bannirawo nder réseau sociaux et internet suka ummatore gaɗo mergui ɓiɗɗo leydi niger abdoullahi seydou souleyman moɗum ɓuuri annude e wi'e altes o fuɗɗi sigilaji makko gueƴƴije bittiɗe
aissa sigila makko o du ni no lawol noon ko watta o wawa hokkude hettinantoɓe mo habaruji gaɗɗiɗo enden ni nder leyɗe afrique kam fuu e yasin leyɗe afrique ɗe enden en kettino ko fanta chamsou waddi firta e ɗengal fulfulde
mergol habaruji haltana tan habaruji mawɗi ɗi fillamum woni no haale hande min kisake darde ummatore kokkana sembe gimi e ko nandi e mum e garki ƴeewa ɗon min gaɗanta ɓe dimma ko waɗi nder jeɗɗire nde fuu hano kulle mawɗe noon ni
comme point important
bannirawo joni kuma wakkati yewtere pindinol non
aysadar yewtere pindinol meɗen nde enɗen ni miɗen miccintina himɓe koni leydi Niger ni no tawa nder leyɗe basoje karanzi nder leyɗe duniyaru tawi ɗuni fa hande nde en daari nder huɓere damagara nde enɗen dow beddaji mum fuu essence o enɗen ni bujjeteɗo no nanne nder leydi wona no sonne sanne en kettino ko tarnal fuude ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde
nder caka gallure zender ɗon enɗan to woɗɗa nokkurto batuji watte ɗon wonto kalla wonno jooɗi hadde tabal goɗon omo deki bidoji essence omo tawɗaɗe sukaɓe makko ɗiɗon wonɓe no walla mo omo halna en ɗo enɗan ɗume saabi ko naati gollal ngal ɗum ndi woni ko wonimo heɓa e majji
hollokati
wakkati gon neɗɗo no heɓa buuɗi ujunere buuɗi keme jeɗɗi nde luumo ngon weeli sanne neɗɗo no wawi heɓude ujunaji ɗiɗi riba on ni min gon miɗen ñamminira almayaliji amin
keɗen wona male
muttari kanka e waddena moteur muɗum soodi essence ɗon enɗan watti fa heewi ba ko o faami du essence mo watti o wona lobbo on kay noon o haalandu kono ɗum saabi komo sooda ɗon wakkati fuu
ko waɗi miɗen cooda nebba essence dow laawol ngam litere ndu wonana buuɗi capanɗe joyyi e joyyi nda yehi station du buuɗi hemre e jeetati cotta litere o nde mi soodi e station ɓurmi nande belɗum
docteur Issa Issoufou jangguinoɗo université zendaire o waɗi du kondan tew tewri cottol nebbele machine ko nanira dow guykatole zendaire ɗo enɗan o wini enen waddan sukaɓe ummatore ka enɗan mballa sanne
hande fi on wartani sukaɓe ummatore mbowka yerno min gaɗiri tawi kaaki dow mum no woodi ɓeydari ko woni no waddana luumako ngu iɗum ɗon ɗuuɗa ɗo nder zendaire e nder leydi ndin fuu
sur l'ensemble du pays
gouverneur région mo zendaire Issa Moussa o wi cottol essence mbujjaɗo o enɗan walano woɗano région o fewi seeɗa kalay
seni goɗɗo wujji laawol nannude iri hunde nde min gon miɗen conna nden nde minen kay campagne ji amin no mbatam ɗum saabi komin aadi faddade ɗum
goo luumo ko wiyete roi hawsare sukaɓe ummatore nde damagaran ɗo enɗan kañƴumɓe jogui eɓe kontira hajeji mabɓe ba ko tawadu laamu haaɗi ɗum ko laamu haaɗi heddot no haɗa
aysa joni sa naate nder fijoji coñinol ɓalli
harko ɗarta fijoji coñinol ɓalli tefol kuptay kon dow caka leyɗe afrique waɗama joyi yaade jeego on lewru juin hitande duuɓi ujunaɗiɗe lasso e goho yahuɓe dow inne leydi Niger Alfaga Tekia Ben Yusuf e Ismael Garba himɓe noon tittinkiniɓe burtinɓe inne leydi Niger
aysa sukaɓe ummatore du ni fa hande daroɓe fijoji himɓeɓe enɗen du ni kaali dow majjum en kettino ko Aminata Boubacar waddi firtaɗengal fulfulde
wala fuu komin mbawi wadde sana yettudemo tan kanko fuu e waɗoɓe fijoji pertol ɓalli miɗen ƴama e laamu tikkikkino wattude jawdi nder laawol
majjummiɗen mbi'a weltare mawne noon yaade yimɓe meɗen fuu
hande nokku fuu to jewɗa a tawan ɓe kolla weltare mabɓe ko Issoufou Alfaga e fedde muɗum wonana no gollana ɓiɓɓe leydi Niger
en kantane o habaruji amen ko sukaɓe ummatore merti kettinaki on kettinima nde on guiɗi hettinago habaruji o ñoo on dow laa rt tati ɗiɗi mijo on jooɓata ɓuuɗi bagoto sey jangude on kiyaade